heestaal ku dhigeediyaan waa eryadii agwaanka da'da yar xuseen abi farax codka iyo laxanku waa jahan xash cabdillaah waa muusigii axmed weli ibraahim furun
kugu hayayayo xubbi aan hadhayn baa Rabbi an harayin ba kumu abi hadiya che Anni gunahu bashi ku hilma mimayo Ana qayla aftan ku hayayayo Rabbi an harayin ba kumu abi hadiya che Rabbi an harayin ba kumu abi hadiya che Ishello, ishanano, ashaqi hirgaline, afrashada, qayada tur, 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 walaw kalsonida, afrashada, qayada tur, 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 walaw kalsonida, walaw kalsonida, higo, higo, walaw kalsonida. Hello, is harano, ashaqi hirgarine, afrashada, ayada tur, 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 uwarau kalsonida, afrashada, ayada tur, 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 uwarau kalsonida, uwarau kalsonida, higo, higo, uwarau kalsonida. Hello, is harano, ashaqi hirgaline, afrashada, ayada tur, 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 uwarau kalsonida, afrashada, ayada tur, 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 uwarau kalsonida, uwarau kalsonida, uwarau kalsonida. Solida, uano calzone.